We greet you this morning from a cold and wet KZN.
Siyanibingelela ekuseni namhlanje, sinibingelela nakuba kubanda la kwisifundazwe sethu saKwaZulu-Natal.
Even though it's cold, we are thankful for the rain that the Lord has given us.
Kodwa nakuba kubanda, siyambonga uNkulunkulu ngemvula asiphe yona.
We live in difficult times and different times.
Siphila ezikhathini ezinzima nasezikhathini ezihlukile.
And uncertain in many ways.
Izikhathi ezingaqondakali ngendlela eziningi.
It feels like daily that we hear of someone, a friend, a loved one, family that passed away.
Kulesikhathi esiphila kuso kube ngazithi usuku nosuku kukhona othandwe wethu.
People close to us, people that we work with, all over. It seems like it's just closer to us than ever before.
Abantu sebenzana nabo, abantu esibaziyo abaseduze nathi. Kugcwele yonke indawo kube ngathi sekusondele kakhulu eduze nathi kunangaphambili.
And even though it's hard, but we must keep on reminding ourselves that God is in control.
Nakuba kunzima kodwa kumele kuba sikhumbuze njalo ukuthi uNkulunkulu ophethe intambo.
That he is still on the throne and that everything is in his hands.
Ukuthi uyo sahleze esihlalweni futhi konke kusezandleni zakhe.
And even if it's not someone that passed away, one hears of so many difficulties.
Noma kungekhona ukuthi umuntu osesishile emhlabeni kodwa buningi ubunzima esizwa ngabo.
I think we can say difficulties we didn't know before.
Kunobunzima obuningi esingakhuluma ngakho namhlanje besingazi ngakho ngaphambili.
And on top of it, it feels like the devil is rampant.
Phezu kwakho konke lokho kube ngazuthi uSathane usesebenza ngamandla.
Trying harder than ever before to deceive, to pull us down, to distract us, to do whatever he can.
Uzama ngendlela engakazi bonale ngaphambili ukuba akhohlise, asiphazamise ngazo zonke indlela angasidida ngazo.
And so it could be just there where you do what you must do, that things are difficult.
Kungenzeka ukuthi lapho la ukhona kule ndawo okuyo izinto okumele uthi uzenze ukuthi kulukhuni.
Maybe even things of your past life. The devil can bring it, remind you of it, and make it difficult.
But
in all these things, I remember something of years ago. A person came and told me all his difficulties he had from long ago, unfair things, things that's happening now, almost as if he wanted to just give up.
Kukhona wafike ngixoxele ubunzima obuningi adlula kukho izinto abhekane nazo manje la ebona ukuthi kwakungekho ubulungiswa indlela aphatheka ngayo ebala nje okuningi.
And the things the person said was real, I know it.
Futhi lezi zinto ayikhuluma lo muntu zazamaqiniso.
And I didn't know how to answer the person. So when I had a chance, I went to Reverend Stegan and I said, how does one answer a person like this? You can tell him the Lord is good, you can tell him all the good things, but yet he says, this is my experience. And I asked Reverend Stegan, and first he said nothing, and we carried on talking about other things. And after a while, suddenly he stopped, and he said, tell that person, everything works together for the good for those who love the Lord.
Sithe sikhuluma ngokunye sikhale nje wavele wama wayesethi mtshele lo muntu ukuthi konke kusebenzelana kube kuhle kwabamthandayo uNkulunkulu.
Everything. Good, bad, trouble, everything.
Konke okuhle, okubi, konke.
Will work for our good if we love the Lord.
Kusebenzelana kube kuhle uma simthanda uNkulunkulu.
If that difficult situation doesn't bring you closer to the Lord, then I'll ask you, do you really love the Lord?
Uma lobo mzimo obhekane nabo bungakusondeze eduze kuNkulunkulu, umbuzo uthi ingabe uyamthanda na?
So let's use every opportunity, every difficulty to say, Lord, how can this bring me closer to you? Please reveal that to me. And then we use that.
Ngakho sisebenzise lonke ithuba elikhona ukuthi Nkosi ngambulele lokho.
Then everything will be a joy. Everything will be something good.
Uma kunjalo konke kuyoba intokozo, konke kuyoba kuhle.
Let us remember that.
Asikukhumbule lokho.
Before we continue, let's still pray. Lord, we thank you that we can gather around your word. And thank you that you can work everything for our good. Everything so that we grow. Everything that we are strengthened. And everything so that we can see your hand in it. Please be with us now as we open your word, and please you speak to us.
We are
nothing and we have nothing to give, but Lord, if you are in it, we will be blessed.
Nkosi asina lutho akukho futhi nesingakuletha. Kodwa wena Nkosi ukanye nathi siyazi ukuthi siyobusise.
We thank you, Lord, for the rain that you've given us and that you look after us in every way.
Siyakubonga Nkosi nangemvulo siphe yona nokuthi Nkosi uyasinakekela ngezidlela ezahlukene.
We pray this in your name.
Sicela lokho egameni lakho.
Amen.
Amen.
This morning I'd like to share a story of two kings.
Namhlanje kuseni ngithanda ukuba ngixoxe ngendaba yamakhosi amabili.
And we find the first few verses that I would like to read in 2 Chronicles 35 verse 20.
Amavesi okuqala ngithanda ukuthi ngiwafunde siwathola encwadini yesibili yezikronike isahluko samashumi amathathu nanhlanu.
I'll start first with a few verses and then later I'll read some more.
2 Chronicles 35 verse 20.
After Josiah had finished restoring the temple, King Necho of Egypt led his army up from Egypt to do battle at Carchemish on the Euphrates River. And Josiah and his army marched out to fight him.
Emva kwakho konke lokhu Josiah eselungisile ithempeli, uNekho inkosi yaseGibhithe wenyuka ukulwa neKarkemeshi ngase-Eufrate, uJosiah waphuma ukumhlangabeza.
But King Necho sent messengers to Josiah with this message: "What do you want with me, King of Judah? I have no quarrel with you today. And I'm on my way to fight another nation. And God has told me to hurry. Do not interfere with God, who is with me, or he will destroy you."
Kepha wathuma isithunywa wathi, "Nginamsebenzi muni nawe, Nkosi yakwaJuda na? Angiphambene nawe namuhla, kepha ngiphambene nendlu engilwa nayo. UNkulunkulu ungitshelile ukuba ngisheshe. Mgweme uNkulunkulu onami ukuba angakuchithi."
We'll read till here for now.
So funda sigcine lana okwamanje.
Here we find a king with a name of Necho.
Lana sithola inkosi igama layo linguNekho.
Maybe one can say unknown in many ways.
Mhlawumbe singasho ukuthi inkosi engaziwa lena ngezindlela eziningi.
I tried to look a bit in the Bible. Where else do we find Necho? What type of king was he?
Ngeke ngathi ukuzama ukubheka eBhayibhelini ukuthi Ikuphi la sithola khona lonekho lona kwakuhlobo lwini lenkosi.
And we find very little of him. He's only mentioned in nine verses in the Bible, in 3 chapters, but very little is said of him.
Kuncane okukhulunywayo ngale nkosi unekho, izahluko ezintathu eBhayibhelini la kukhulunywa ngaye. Amavesi ayishiyagalolunye.
Nowhere could I find that he's a God-fearing king.
Akukho la ngithole khona ukuthi bekuyinkosi emesabayo uNkulunkulu.
Nowhere could I find that he's particularly serving the Lord.
Akukho la bengithola khona ukuthi umuntu obemkhonza uNkulunkulu.
But yet we find that the Lord spoke to him.
Kodwa sithola ukuthi uNkulunkulu wakhuluma naye.
We don't know how, whether it was revealed in a dream, whether he spoke to him in a vision. We don't know, but we know that the Lord spoke to him.
Asazi noma wakhuluma naye ngephupho noma kwaba umbono, kodwa sikutholayo ukuthi uNkulunkulu wakhuluma naye.
And King Necho knew that the Lord had spoken to me.
Futhi lenkosi Necho wayazi ukuthi uNkulunkulu ukhulumile nami.
He knew this was God.
Wayazi ukuthi bekuuNkulunkulu lo.
And there was an urgency in his command.
Futhi kwakunokuphuthuma kulomyalelo owutholile.
There was an urgency to say, God has told me and I must do it as soon as possible. Don't get in my way.
Kwakunokuphuthuma ukuthi uNkulunkulu ukhulumile nami, uNkulunkulu ungithumile, kumele ngiseshe ngenze lento, ungami endleleni yami.
Dear Christian, is there still an urgency in your life to do God's will?
Ngabe wena mzalwane kusekhona ini lokho okushisekela lokho okuphuthuma enhlizweni yakho ukuba wenze intando kaNkulunkulu.
Is there still something in your life that says I want to do God's will every day?
Kusekhona ini lokho kusenhlizweni yakho ukuthi ngifuna ukuyenza intando kaNkulunkulu ngiyenze usuku nosuku.
That when I get up in the morning that I can say, Lord, what do you want me to do today?
Uze ngithi lapho ngivuka ekseni ngithi Nkosi, ikupho thanda ukuba ngikwenze namhlanje.
Here we find, I don't want to use the wrong word, but an ungodly man.
La sithola indoda esingathi ibingazani noNkulunkulu.
But yet he knows God has spoken and I must waste no time doing that.
Kodwa nokho le ndoda yaqonda ukuthi uNkulunkulu usekhulumile futhi njengoba ekhulumile akusamele uba ngichithe isikhathi.
Very often the world can teach us something. Don't take me wrong.
Kaningi izwe kukhona elingasifundisa khona.
But very often the world will tell you what's right and wrong.
Kaningi izwe lingakutshela ukuthi lokhu akulungile lokhu kulungile.
And very often you find Christians not knowing what to do.
Kaningi uthola amaKristu edidekile kuyiwona angazi ukuthi kumele enzeni.
The heathen will come and say, God is doing miracles among you.
Bese kuqhamuka umhede nathi hayibo uNkulunkulu uyasebenza phakathi kwenu.
And I've heard that.
Sengike ngahlangabezana nalo.
Man visited us, I don't know him. He said, do you know that you live in a miracle?
Fika umuntu ozovakasha singamazi ungayazi le ndawo, mase buka athi niyaqonda yini ukuthi niphila phakathi kwesimangaliso na.
But yet some Christians won't even see it. They won't even notice it.
Kodwa khona lapho uzothotha khona amaKristu angakuboni lokho. Futhi anga Paul nokuthi kwenzakalani.
And all I see is the bad that's happening.
Abakubona ukubona kukodwa nje okubo kwenzakalani.
It should be the other way around.
Bekungamele ukuba kube njalo, bekumele lezi zinto ziphambane.
I remember Reverend Stegen often saying this.
Ngiyakhumbula kaningi ubaba umfundisi uStegen ekusho lokhu.
We as Christians should be the example to the world.
Ukuthi thina njengamaKristu besimele ukuba sibe isibonelo ezweni.
If we serve the creator of this world, we should be an example to every person on this earth.
Uma ngempela besikhonza umdali walelizwe, bekumele ukuba sibe isibonelo kuyilona lo muntu kulelizwe.
Are we an example to the other nations, the other religions?
Ngabe siyisibonelo kwezinye izizwe, kwezinye inkolo?
Can a Hindu or a Muslim look at me and say, I want what you've got?
Kungenzeka yini ukuthi umhindu noma isulumane lingibuke bese lithi ngifuna lokho nako.
In everything I do, whether I do business, whether I go shopping, in my walk, in my talk, can they look at us and say, that is what I want?
kunoma ikuphi engikwenzayo noma ngabe ngisemsebenzini noma ngikwenze business noma ngiseyitolo mabe ngibuka bathi nako esikufunayo.
If you walk in town, can the Muslim look at you and say, that person, the way that person dresses, that's what I want?
Uma ngabe uhamba mhlawumbe usedolobheni kungenzeka yini isulumane imali kubheka lithi indlela agqoke ngayo lo muntu ikhona engikufunayo.
If we cannot win them, if we cannot be an example to them, maybe I should search my life and see if I'm not dead.
Uma singakwazi ukubazuza, uma singakwazi ukuba isibonelo kubo, mhlambe kumele ukuba ngihlole ukuthi ngabe ngiyaphila yini.
Boys and girls, but maybe especially the girls, is your dress in such a way that the world can say you've got something?
Bafana namantombazane, kakhulukazi kumantombazane, ingubo zenu eniyigqokayo izwe lingathi imali ibona yini kube into eliyibonayo ukuthi iyona into efanele.
That's what it should be like.
Bekumele ukuba kube njalo.
If it's not, there's a problem.
Uma kungenjalo ikhona inkinga.
The second point I'd like to say about King Necho.
Iphoint lesibili engithanda ukulikhuluma ngale nkosi uNecho.
Sometimes things come to us in a different way that we expected.
Kwesinye isikhathi izinto zifika kithina ngendlela esingayilindele.
We read further, but Josiah didn't listen to King Necho.
Sisazofunda sithi uqhubeka kodwa uJosiya lona akayilalelanga inkosi uNecho.
Maybe he thought he doesn't know anything about God. How can he tell me? It came in a different way than he expected.
Mhlawumbe wayetshela ukuthi hawu le nkosi ayimazi uNkulunkulu ingangitshelani. Kwamqhamukela uJosiya ngendlela ebengayilindele.
We'll talk about it later, but maybe that's the reason why he said, this is not how I should get my commands.
Sobe sikhulume ngakho, mhlawumbe ingakho kwamenza, yikho lokwamenza ukuthi akuyona mina indlela engithola ngayo imiyalo le.
We cannot put God in a box and say he must speak like this, otherwise I won't listen.
Asikwazi ukuthatha uNkulunkulu simvalele eboxini bese sithi kumele uNkulunkulu akhulume ngalendlela. Uma engakhuluma kanje akuyena ngeke ngilalele.
I'm not saying we must listen to the world. I'm not saying we must listen to the ungodly. But we must have an ear to hear that if something happens, that God can tell us, this is of me. Do that.
Angisho ukuthi silalele abantu abangakholwa, silalele izwi, kodwa simele ukuba nendlebe yokuzwa ukuze uma ngabe uNkulunkulu ekhuluma sihlukanise ukuthi uyena lo.
I remember someone once long ago told me something.
Ngakhumbula kudala khona umuntu owangixoxelile.
And he said a person selling life insurance came to their house.
Wathi umuntu obedayisa ngomshwalensi wafika endlini yabo.
He lived with his mother only, didn't have a father.
Lo bengixoxela ubehlala nje nomama kuphele ngenaye ubaba.
The man came and he said, "Ma'am, please buy life insurance." And she says, "I trust the Lord only. Don't want anything to do with you."
Uthi wafika ke lo muntu wathi, "Hawu mama, nanga umshwalensi ngikudayisela wona ukuze mangabufa kube khona ukutholayo." Lo mama wathi, "Ndoda, ngithemba uNkulunkulu mina kuphela, angifuni enye into."
Now, I'm not selling life insurance. So I'm just making a point.
Angikhangiseli ukuthi ni joina insurance lena khona engiqonde kuko.
But he says his mom said, "No, the Lord will provide."
Uthi ke lo muntu mama wakhe wathi, "Angiyifuni lento, uNkulunkulu uyongibhekelela mina."
And he says not long after that, my mom passed away.
Uthi akuthathanga sikhathi emva kwalokho washona lo mama.
And he said, "We lived a terrible life, not even able to buy food. It was very difficult."
Uthi saphila impilo enzima kwabalikhuna kukho asitshela khona sasingakwazi ngisho ukuthenga ukudla.
And he said to me, "You know what? The Lord sent that life insurance salesman to our house."
Wayesethi lo muntu yazini empeleni uNkulunkulu wayethumele loya muntu yomshwalensi ukuba fike ekhaya ngaleso sikhathi.
If we would have listened, it would have been different.
Uma sasilalelile wangena umama impilo yayizohluka emva utheshonile.
But don't listen to the salesman, listen to God. But sometimes he will send you something, and if you have an ear to hear, He will provide maybe in a way that you don't expect.
Angisho ukuthi silalele lo salesman kodwa asilalele uNkulunkulu ngoba yena angathuma noma bani angakhuluma nangayiphi indlela futhi.
The second king, King Josiah.
Inkosi yesibili, inkosi uJosiya.
If we go back a little bit,
masithi ukuhlehla nje kancane.
To chapter 34,
siye kwisahluko samashumi amathathu nane.
We can read a bit about him.
Singathi ukufunda kancane ngaye.
34 verse 1. Josiah was 8 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 31 years. He did what was pleasing in the Lord's sight, and followed the example of his ancestor David. He did not turn away from doing what was right.
Wenza okulungile emehlweni kaJehova, wahamba ngezindlela zikaDavide uyise, kachezukanga ngakwesokunene nangakwesokhohla.
8 years old, serving the Lord, doing what is right.
Eneminyaka nje eyishagalombili, khonza uNkulunkulu, enza okulungile.
Children, don't say, I'm only 8 years old. What do I know? Parents, don't say, my daughter is only 10 years old. She doesn't know better. Here's a boy, 8 years old, doing that what pleased God. We are not too young to serve the Lord and to be an example. Verse 3, during the 8 years of his reign, while he was still young, Josiah began to seek the God of his ancestor David. Then in the 12th year, he began to purify Judah and Jerusalem, destroying all the pagan shrines, the Asherah poles, and the carved idols and cast images. He ordered that the altars of Baal be demolished, and that the incense altars which stood above them be broken down. He also made sure that the Asherah poles, the carved idols, and the cast images were smashed and scattered over the graves of those who had sacrificed to them.
Bawadiliza phambi kwakhe amaltare awobhali namaltare empepho ayephezu kwawo, wawanquma, waphula Ashera nezithombe ezibaziweyo nezithombe ezibunjiweyo, wakucolisisa wakuvuvuzela phezu kwamathuna ababenikele kukho.
He burned the bones of the pagan priests on their own altars, and so he purified Judah and Jerusalem.
Wawashisa amathambo abapriesti ema-altari abo, wahlambulula uJuda neJerusalem.
He did the same thing in the towns of Manasseh, Ephraim, and Simeon, even as far as Naphtali, and in the regions all around them.
Imizini yakwaManasseh nakwaEfrayim nakwaSimeon kwaze kwaba nakwaNefetali wacinga ezindlini zabo nxa zonke.
And you can go and continue to read how he purified the land, how he appointed people, how he did that pleased the Lord.
Ungaqhubeka ufunde ukuthi wasebenza kangakanani ehlambulula abantu enza lokho bekuthokozisa uNkulunkulu.
And then a bit later, verse 15, they were cleaning the temple, they were taking the money out, he assigned the money to different things, and then they found the scroll in the temple.
Emaqhubeke evesini leshumi nanhlanu babesebenza behlanza ithempeli base bethola umqulu incwadi yomthetho phakathi ethempelini.
And then they took the scroll to him. And he read it. Let's read it. Verse 19. When the king heard what was written in the law, he tore his clothes in despair.
Bamnikeza lomkhulu wawufunda njoba sithole verseni leshumi neshakalolunye kwathi lapho inkosi sizwile amazwi omthetho yazirebhula izingubo zayo.
He read something he didn't know before and he tore his clothes. And then you can continue to read how he humbled himself before the Lord, how he said, Lord, we have sinned, and how the Lord said, I will not bring my wrath on you anymore.
Siyathola ukuthi wenza njani emva kwalokho wakhala kuNkulunkulu ethi ngonile uNkulunkulu wathi angisayi kulethu laka lwami phezu kwakho.
And then it tells about his religious reforms. It tells about the Passover, how he did the Passover and prepared for it.
Kuyakhulunywa ngendlela enza ngayo inguquko zenkolo walungiselela nePhasika.
And it carries on until this verse that we read earlier. A godly man doing that pleases the Lord. From a young age, doing what God wants him to do. And then, let's continue to read. Verse 30. Chapter
35,
verse
22.
Now there's this situation. King Necho marched up to fight. Not to fight King Josiah, to fight another king. Josiah felt threatened and he decided to go against King Necho.
And
then King Necho said to him, God has told me, don't go against me or God will destroy you.
Now, verse
22 in chapter 35. But Josiah refused to listen to Necho, to whom God had indeed spoken, and he would not turn back. Instead, he disguised himself and led his army into battle on the plain of Megiddo.
Kepuchosia akaphenduka ngakuye, kodwa waziguqula ukuba alwe naye, akalalelanga amazwi kaNecho emlonyeni kaNkulunkulu.
But the enemy archers hit King Josiah with their arrows and wounded him. He cried out to his men, take me from the battle, for I am badly wounded.
So
they lifted Josiah out of his chariot and placed him in another chariot. Then they brought him back to Jerusalem, where he died. He was buried there in the royal cemetery, and all Judah and Jerusalem mourned for him.
Izinceku zayo zayikhipha enqoleni, zayikhwelisa enqoleni yesibili eyayinayo, zayise eJerusalema, yafa, yembelwe emathuneni awoyise, wonke uJuda neJerusalema.
King Josiah, what went wrong? How is it that you found yourself now in this position? How is it possible that after all these years, doing what was right in God's sight, that you find yourself now without God? How is it possible that somehow it seems that you've lost what you had?
Kwenzakale kanjani ukuba ngandlela thize kwangathi usulahlekelwe yilokhu ubunako.
Another translation says he persisted in his way, Josiah.
Elinye umusho lithi waphikelela endleleni yakhe.
He was told, he was warned, but he had his mind made up.
Waxwayiswa, watshelwa, kodwa ingqondo yakhe yena wayeseyitshelile.
And he wanted to do it his way.
Futhi wayefuna ukwenza ngeyakhe indlela.
And we've read what his end was.
Sifundile ukuthi isiphetho sakhe saba yini.
I don't know what has made him to get to this point.
Angazi ukuthi kupho kwamfinyelelisa kulesi sigaba.
But maybe he felt strong. He's done all this work. Sorry. He's done everything. He's rebuilt the temple. He fired the Passover. He's done everything. Maybe he felt, now I am strong.
Mhlawumbe senze konke lokhu ayibona ukuthi awusengilungiselele nephasika ngalihlanza ithempeli nginamandla manje.
Maybe after all that I did, I can now do what I want.
Mhlawumbe abothe emva kokho ongake sengikwazi ukwenza sengingazenzela manje engikuthandayo.
The Bible teaches us that if we think we are strong, be careful that we don't fall.
IBhayibheli liyasifundisa ukuthi uma sicabanga ukuthi simile, asiqaphele ukuba singawi.
It's possible that I feel so good, I feel I do everything for the Lord, and maybe now I can watch what I want.
Kungenzeka ukuthi ngizwele ukuthi hawu nginamandla, konke ngiyakwenza, ngimphilele uNkulunkulu, manje ngingakhululeka ngibuke ngithanda ukukubuka.
Maybe now I can read what I want because I'm strong.
Njengamanje hawu sengingafunda noma yini ngoba senginamandla.
Maybe now I can deviate a little bit.
Mhlawumbe manje sengathi uchezwa kancane.
Do what I want.
Ngenze lokho engikufunayo.
Be careful that you don't fall.
Qaphela ukuba ungawi.
We should be aware of this.
Kumele ukuba sikuphawule lokho.
Maybe King Josiah has just grown cold.
Mhlawumbe lenkosi uJosiah wayesevive.
If you read the chapter, he reigned for 31 years.
Uma ufunde yathola ukuthi wabusa iminyaka engamashumi amathathu nanye.
We are told that the Passover was in his 18th year of reign.
Siyafunda ukuthi iPhasika leli walilungiselela eminyakeni weshumi neshiyagalombili ebusa.
That is in verse 19. And then this event took place. For 13 years, nothing is written about King Josiah.
Iminyaka engamashumi amathathu emva kwalesa sigameko akukho esikutholayo ngoJosiah.
It goes from year 18 till year 31, and then he died.
Esigcina ukukuthola ngayo akwenza ngonyaka weshumi nesishiyagalombili ebusa bese kuyathuleka. Iminyaka weshumi amathathu nanye sekuthiwa wafa.
Maybe in those 13 years, he's grown cold and forgotten the Lord.
Maybe
he was not on fire as he should have been. Dear Christian, are we still on fire as we should be, or as we were in the beginning?
Mzalwane, ngabe thina sisamshisekela yena uNkulunkulu ngendlela esasimshisekela ngayo ngaphambili.
Do you still remember the day you met the Lord and when you said, I want to serve him?
Salikhumbule ndolo suku lapho uhlangabezana nenkosi, lapho uthi ngiyathanda ukuyikhonza.
Do you still remember the time where you said, I want to tell the whole world?
Sakhumbule lapho la uthi ngithanda ukuthi ngitshele umhlaba wonke.
Do you still remember the time where you said, I want to give the Lord everything and not hold one thing back?
Usasikhumbuleni leso sikhathi lapho uthi ngithanda ukumnika konke uNkulunkulu kungabikho engikugodlayo.
If you read here through the chapter, King Josiah for the Passover gave his own cattle, his own possessions.
Mawufunda lana ngePhasika, inkosi uJosiah lona wanikela ngeenkomo zakhe ukuba kube yizona ezizohlatshwa, zihlatshwe iPhasika.
It's very seldom in all the books that you read that a king does that.
Kukancane ukuthole kwenzeka lokhu, akuvamile ukuthi inkosi kwenze lokhu.
That's where he was, where he says, Lord, take my things, my cattle.
Kuyilapho la ayekhona, lalenkosi yayisikwazi ukuthi inkosi thathe kwami, thathe inkomo zami, thathe zami izinto.
Am I still there where I was? Maybe not just there where I was. I should be more than that.
Ingabe ngiselapho yini la ngangikhona, kodwa ngingagcini lapho, kodwa ngidlule ngikhulele kokuphambili.
Not less. Is there still fruit from my life like there used to be?
Kungabi ngaphansi, ingabe sisekhona yini isithelo esitholakala empilweni yami njengoba sasikhona ngaphambili na?
Or am I in these last years, like we've read here, maybe there's no fruit coming. Be before the Lord and say, Lord, why is there no more fruit from my life?
Noma ngabe mhlambi ngikule mnyaka yini njengoba sifundile lana kusekho sithelo. Makunjalo angibe phambi kwaNkulunkulu ngithi inkosi ngani ukuba kungabikho sithelo empilweni yami na?
Else our death will be like Josiah's death.
Uma kungenjalo ukufa kwethu kuyofana nokufa kukale nkosi uJosiya.
I said earlier, King Josiah, in some translations, said he persisted in his way.
Njengoba ngishilo ngaphambili kwamanye amahumusho kuthiwa inkosi uJosiya waphikelela ngale endleleni yakhe.
Are you a hard-headed, stubborn person?
Abe umuntu onekhanda elilukhulu.
A person without a soft heart?
Umuntu ongenayo inhliziyo ethambile.
A person that can't be helped?
Umuntu ongasizakali.
A person that just persists in your way?
Umuntu ophikelela nje ngeyakhe indlela.
Even if you are warned, even if you are asked, even if people help you, it can be that we just stubbornly persist in our way, even if we see it doesn't work.
Noma ngabe uxwayiswa, noma abantu bekuvezela, kodwa uqhubeke nje ngokwakho lokho wena ufuna ukwenza kusekhanda lakho.
In God's eyes, and the Bible talks about this, stubbornness, it's like witchcraft.
Emehlweni kaNkulunkulu, iBhayibheli likhuluma ngalokhu, ukuba nenkani, ungalaleli, kufana nesono sokubhula.
Just think of it. God explains stubbornness or puts it on par with witchcraft.
Awucabangisise kahle lokhu ukuthi uNkulunkulu uthatha ungalaleli akufanise nesono sokubhula.
You might say, but I'm not a witch, I'm not involved in witchcraft. That's too terrible. But your stubborn head is similar in God's eyes to witchcraft.
Wena ungathi mina angene kulezo zinto angibhuli angithakathi kodwa emehlweni kaNkulunkulu uthi lo ngaleleli kwakho lokwenza kwakho ufana ncamashini nomthakathi.
Maybe you stubbornly follow your way, the way that you say, I want to do it like this.
Ngoba nawe mhlawumbi ngenkani yakho landele yakho indlela uthi ngifuna ukwenza ngale ndlela mina.
Not only is your death coming, but maybe in that what you do and your work, death is maybe all around it already.
Mhlawumbe ayikuthi ukufa kuyeza, kodwa kulokho okwenzayo nasemsebenzini wakho usuzungezwe ukufa kakade.
Maybe you can see there's no life in what I'm doing.
Mhlawumbe uyabona ukuthi akukho ukuphila kulokho engikwenzayo.
I'm doing God's work, but everything is failing.
Ngenza umsebenzi wenkosi, kodwa konke engikwenzayo kuyafadalala kuphumeleli.
It can be because it's not the right time, but it can also be your stubborn head.
Kungenzeka ukuthi mhlawumbe kusona isikhathi, kodwa kungenzeka futhi ukuthi kungenxa yenkani yakho nayo.
And that's why you keep bumping heads with people.
Ingakho njalo nje ushayisana nabantu.
Because you want to do it your way.
Ngoba wena ufuna ukwenza ngeyakho indlela.
The next point, King Josiah, we don't read here that he ever inquired of the Lord.
Ipoint elilandelayo ngale nkosi uJosiya, asifundi la ukuthi wabuze enkosini.
He looked at the army, he saw them coming, and he marched towards them.
Wabona impi iza, He didn't
inquire before he went. Then the king told him, but I am sent from God. Don't stand in my way. At least then he could have said, Lord, is it like this? Am I doing the right thing? He persisted in what he wanted without inquiring from God. Without praying, we read nothing of that. One day I was with a man of God. And he got up from the one chair to go to another chair. And between going there, he slipped and he fell. And he got up and he sat on the chair where he wanted to sit. And then he said something which I always remember. He said, you know what, when I got up from this chair to go there, I didn't pray. And that's why I fell. Just think of it. How many of us would think, if I get up from the one chair to the next chair, to say, Lord, is that what you want me to do? But that was how he thought, a man of God. In everything that I do, God, are you in it?
Kodwa indlela ayicabanga ngayo le ndoda kaNkuluNkulu uthi kukhona konke engikwenzayo afune kuNkuluNkulu uthi Nkosi ukukho yini na.
We all do things in the day. We've all got tasks to do. Lord, please help me with this.
Sonke sinemisebenzi esiyenzayo osukwini, ziningi izinto esizenzayo. Kodwa la uthandaza khona uthi Nkosi, ngicela ungisize kuloko.
When I climb up a step ladder, Lord, please protect me. We know we pray before we eat, before we drive. But what about all the little things during the day? Can I say, Lord, please help me with this. Lord, what should I do now? Like the Bible says, pray without ceasing.
We
need to take every step with the Lord. If we don't, we will fail in what we do. The next point, we read here that after he heard that King Necho said, this is from God, don't stop me. He continued, but he disguised himself.
In verse 22,
instead, he disguised himself. Why did he want to hide himself? Why did he cover up that what he was doing? Why didn't he want to reveal the truth? Was it his conscience pricking him? Did he know I'm doing the wrong thing? Probably. Maybe he knew, this is from me, this is not from God. But yet going forward, He said, let me just disguise myself, that no one can see I'm doing it, so that I can continue to do it my way. It's your life and my life an open book, or do we live a life disguised? Some Christians have perfected the art of disguising themselves and deceiving those around them. They are masters in it. They can seem to be such good people. They seem to be so happy with all the Christian life that they are living. But yet in their heart and in their mind, it's a different story. Who do you think you are deceiving? You think you deceive man? You are trying to deceive God. You are trying to deceive the one who can see everything. Dear Christian, is your life a life of disguising? Or are you living that what is in your heart?
Christ, ngabuphila impilo yokuzifihla uqashile noma uphila lokho kusenhlizweni yakho na?
You can camouflage yourself. You know what camouflage is?
Ungazama ukuthi uyifihle uzenzise.
If the soldiers attack the enemy, they camouflage them. They melt in. They're not trees, they're not plants, but they put it all over them. And they look like they're part of the plants. You can put all the nice Christian things on your body, and in your life, and in your walk, and in your talk. You can even talk like it.
Ugakwenza konke ngazuthi ngoba uKristu empilweni yakho, ekukhulumeni kwakho, ekwenzeni kwakho.
But in your heart, you know, I'm not living that what I should. I'm in my heart.
When
you talk to an older person or a counselor, you talk so nicely.
Umukhuluma nomuntu omdala, nomukhuluma nomvumisi, ukhuluma kahle.
You confess even so nicely. But God is not deceived. Maybe the way you answer people, you answer so nicely. But your heart maybe laughs at that person. Maybe you just try and disguise that what you do. Maybe when you're confronted, you say, oh, I can't remember, I don't know, I'm not sure, I didn't know. But in your heart, you knew. Is your Christian life real? Or is it just a way to find a job here?
Is
your Christian life real, or is it just a place where I can stay and get food and everything? And if you don't realize that, pray that God will expose you. Say, Lord, if there's anything in my heart like this, please expose it.
Uthi Nkosi uma khona okunjena empilweni yami ngivezele Nkosi.
Expose it now in this life so that I can correct it. Else you will be woken up above the flames of hell where it's too late.
Uthi ngivezele Nkosi manje ngisekukulo kuphila kwamanje. Mawuke njalo uyophaphama ususe sihogweni malangabini.
Say Lord, if there's anything deceiving in my life, please reveal it now.
Uthi Nkosi uma khona okukhohlisayo empilweni yami, ngivezele kusemanje.
Let the whole world see it so I can deal with it.
Uthi Nkosi izwe lonke likubone ukuze ngikusebenze.
But yet there are some people where the Lord does reveal it.
Nokho bakhona abanye abantu uNkulunkulu yabavezela.
But like a stubborn like King Josiah would say, no, it's not like that. It's not like that. I keep denying it. I keep trying to prove that I'm right. You will wake up when it's too late.
Kodwa noma umuntu esevezelwe aqhubeke njengale nkosi uJosiya aphikelele ngenkani yakhe adaya kunjalo angikwenzanga lokho alokwelwela ukuziveza uthi yena uyena osohlangothini luyilona lona.
Is your life in God's will?
Ngabe impilo yakho isentandweni kaNkulunkulu?
Can you say that what I'm doing and how I do it, it's God's will?
Ungasho yini uthi lokho engikwenzayo nangendlela engikwenza ngayo intando kaNkulunkulu?
Charles Spurgeon said, if your will is God's will, you will have your will.
UCharles Spurgeon wathi, uma intando yakho kuyintando kaNkulunkulu, uzoba nayo ke intando yakho.
Let's think of it. If that what I'm doing is God's will, He will do it in that way I want it.
Ukucabange lokho, uma lokho engikwenzayo kuyintando kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyokwenza ukuthi kwenzeke ngaleyo ndlela.
But it's not my will, it's God's will.
Kodwa akuyona intando yami, ekaNkulunkulu ngenza intando yakhe.
Is that what we do? Can we say, I've inquired from the Lord, He has shown me, and I'm doing His will?
Ngabe yilokho esikukho na, ukuthi ngibuzile enkosini, ingikhombisile, ngenza intando yayo.
In everything I do.
Kukhona konke engikwenzayo.
And if the Lord shows me that I made a mistake, am I man enough to stand up and say, I've made a mistake?
Uma uNkulunkulu engikhombisa ukuthi ngenza iphutha, ngabe ngiyakwazi ukuba indoda ngokwanele ukuba ngime ngithi ngenze iphutha.
You know, we are privileged. We've got older people. We've got people that's gone through this life double our years.
Sinenhlanhla thina ngoba sinabantu abadala phakathi kwethu, abantu asebeyihambile lempilo, mhlawumbe ngokuphindaphindiwe uma kubala iminyaka thina esiyihambile.
We can go to them and say, what? Please pray with me. I don't know what to do here.
Singanakubona sithi ngicela ungithandazise, angazi ukuthi ngenze njani.
But yet some Christians want to do it on their own.
Kodwa nokho uzothotha unamaKristu wona afuna ukuzenzela nje.
And you read it. The kings went to the prophets and the prophets inquired from the Lord.
Siyakuthola lokhu ukuthi amakhosi beya kubaprofethi, abaprofethi abaluleke ngokusuka uNkulunkulu.
Dear Christian, why don't you use that? Why don't you go to the older people and say, pray with me? What should I do here?
Wena mKristu okwenze ngani? Awuyingani kwabadala uthi ngiyacela ningikhulekise. Ngenze njani? Ngicela iseluleko.
We are foolish if we think we can do everything on our own.
Sizula masicabanga ukuthi sozenzela konke ngokwethu.
And then later we can't understand why did it go so wrong.
Bese kugcineni asazi sididekile ukuthi ngani izinto zihambe ngalendlela.
We can pray and then we go to an older person and say, pray with me as well.
Singathandaza nathi. Hambiye kumuntu umntwini omdala uthi ngicela ungithandazise.
I'll close just with a few words from Charles Spurgeon.
So vala ngamazwi nje ambalwa aqhamuka nomakhulunywe uCharles Spurgeon.
Art thou in Christ or art thou not?
Ngabe wena kuKristu noma cha?
It's the one or the other.
Kubili nje okhetha kukho akukho kwesithathu.
Hast thou fled for refuge to him who is the only hope for sinners?
Ngabe usubalekele ukuba uyophepha kuye yena oyithemba lodwa lezoni na?
Have you run to him and say, Lord, I can't. Please show me.
Usubalekile yini waya kuye wathi Nkosi ngiyahluleka ngicela ungivezele.
Or art thou yet a stranger to his holy gospel? Are you a stranger to this gospel?
Noma ngabe wena usengumfokazi kuleli vangeli lakhe elingcwele na?
You do things on your own, you are a stranger to this gospel.
Zenzela izinto ngokwakho, umfokazi kuleli vangeli.
You disguise yourself, you are a stranger to this gospel.
Bangabe usayifihla, umfokazi kuleli vangeli.
You live your life the way you think. You are a stranger to this gospel.
Uphila impilo yakho ngendlela wena ucabanga ngayo. Makunjalo ungumfokazi kuleli vangeli.
You don't know it.
Awulazi.
The things that we were taught through the revival, you don't know it.
Izinto esayifundiswa imvuselelo awuzazi.
You are a stranger to this holy gospel.
Umfokazi kuleli vangeli.
Pray that the Lord will open your eyes.
Khuleka ukuba uNkulunkulu akuvule amehlo.
He says, come, be honest with thine own heart and let thy conscience say yes or no, for one of these two things thou art.
Woza uvula inhliziyo yakho uyibeka inhliziyo yakho njengoba injalo unembeza wakho udedele uvume uthi yebo noma cha.
You can't be both. You can't say today I pray, tomorrow I don't need to pray.
Awukwazi ukuba izinto ezimbili uthi namhlanje ngiyathandaza kusasa ngidinga ukuthanda.
You can't say this I take but this I don't take.
Uthi lokhu ngiyakuthatha lokhu angikuthathi.
He's right. Which of these two make no ifs, no ors in your answer?
Kulezi zinto lezi ezimbili ikupha kwenza uthi yebo noma uthi cha.
Don't say yeah but this and this and this.
Ungathi yebo kodwa ngenxa yalokhu nalokhuya.
Yeah, but these people treat me unfairly.
Uthi yebo kodwa labantu abangiphathi kahle.
Yeah, but they don't listen to me.
Abangilaleli.
They don't understand me.
Abangiqondi.
It's this or it's this.
Kubili nje ilokhu noma ilokhuya.
Answer straightforward to thine own soul. And if there be any doubt whatsoever about it, I beseech thee, rest not until that doubt is resolved.
Phendula ngokuthembekile emphefumulweni wakho. Uma kukhona kunongabaza ngakho, ngiyakuncenga namhlanje ukuba ungaphumuli kuze kube lokho kungabaza kwakho kucazululekile.
You know where you stand.
Uyazazi ukuthi ume kuphi.
I beseech thee, rest not until that doubt is resolved.
Ngiyakuncenga ukuba ungaphumuli kuze kube lokho kungabaza ohleli nakho kuyacaciswa kuyaxazululwa.
If there's any doubt, let me tell you, you're on the wrong way.
Uma khona ungabaza okukhona, angikutshele usendleleni edukayo.
If you say yes, I think so, it might be, I'm trying very hard.
Uma usenokuthi ngicabanga ukuthi kunjalo khona ngiyazama.
You are not where you should be.
Makunjalo awukho la bekufanele ukuthi ukhona.
Only if you can say yes, I know, maybe then we are on the right track.
Ngaphandle kuphela mawuthi yebo ngiyazi ilapho ke mhlawumbe usemgqeni okuwona wona.
But each one will know for himself. This is where I stand. My life is an open book or it's a disguised book.
Kodwa lona loyo zazela ukuthi mina ngimi la impilo yami kuyimpilo incwadi evulekile noma kuyincwadi efihliwe.
We read here, after he died, the whole nation mourned.
Siyafunda lana ukuthi asefile isizwe sonke samkhalela.
The whole nation suffered.
Isizwe sonke sahlupheka.
Because of his disobedience.
Ngenxa yokungalaleli kwakhe.
And after that, you can read it, King Necho took over, he appointed the next king. They all suffered for it.
Emvaka lokho inkosi unekho kwayona engenayo yakhetha inkosi elandelayo bahlupheka bonke.
You know what? Your sin that you live with, that you disguise, even those around you will suffer, not just you.
Sono sakho leso phila phansi kwaso osifihlayo uzama ukuthi uzifihle nalabo abaseduze kwakho bazohlupheka hayi wena wena.
Be careful that God's wrath, he who sees your heart, that it doesn't fall on all those around you as well.
Qaphela ukuba ulaka likaNkulunkulu lo uNkulunkulu obona inhliziyo yakho lingaze luwele nakulabo abaseduze kwakho.
Do you want that? Is that what you want?
Uyakufuna lokho, ufuna kube njalo.
Make that right today.
Kulungise lokho namhlanje.
And live a life filled with Christ. That when you get a question like this, you can say, yes, that's the life I'm living.
Phila impilo egcwele uChrist. Uthi mawuthola umbuzo njengalo, uthi yebo, yona impilo engiyiphilayo.
And I promise you, you'll never turn back.
Makunjalo ngiyakuthembisa ngeke uphindele.
You've experienced that. It's grace if we don't turn back. I agree. But once you've experienced that, you'll say, this is what I want, nothing else.
Mawusuhlangabezane nalokho, ngeke usaphindele emuva. Yebo umusa uba singaphindele emuva. Kodwa mawusuhlangene nalokho, uyoyizwela ukuthi nakwe ngikukhethile ngiyaphambili.
Just one remark before I say what I would like to say. At the end of the message.
Ngicela nje ukuthi ngiphawule kube kodwa ngaphambi kokuba ngishe ngifisa ukusho ekuphetheni umbiko.
The last remark that we must make sure whether the Lord has approved and agrees with what we do.
Iphuzu lokugcina elibalula ukuthi kumele sibe nesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uyavumelana yini nalokho ekumele sikwenze.
Reverend Stegan once said, if you want to do something and you pray and ask God whether you should do it, and you get out of 10, 9 green lights from the Lord that you can do it, but one red light that says no, then don't do it.
Ubaba umfundisi uStekeni washo kaningi ukuthi uma kunokuthize ofuna ukwenza bese ubuza inkosi ukuthi kulungile yini ngikwenze bese inkosi ikuvumela mhlawumbe ivume kasishagalolunye kodwa bese kuba khona okugodwa okungavumi kungcono ukuba ungakwenzi.
But when I listen to the story of this king, there are some sins that are blatant sins, and the devil is obviously tempting me to sin, and I know it, and I just know it's an attraction to sin.
Kuyenzeka ukuthi kube khona izinto eziwuvezayo umqondo kube sobala ukuthi uSathane uyangilinga ukuthi ngwele esonweni.
A temptation to steal something from someone.
Mhlawumbe nje ukulinga ukuthi ngintshontshe into ethize ngintshontshele omunye
umuntu. A temptation to sleep with someone else's wife or husband.
Mhlawumbe isilingo sokuthi ngithole sengiphinga nonkosikazi womunye umuntu.
A temptation to lose your temper and hit somebody.
Mhlawumbe isilingo sokuthi nje ngivuke ulaka bese ngibeka omunye umuntu isandla ngimshaye.
A temptation to tell a lie to get you out of trouble.
Mhlawumbe isilingo sokuthi ngithole sengiqamba amanga ukuze ngizophunyuka kuleyo nkinga.
It's obvious.
Kusobala.
It's a sin that the devil is tempting you to do.
Kusobala ukuthi lokho kuyisono uSathane akulinga ngaso ukuba usenze.
There is no doubt whether this thing is going to be a sin. You don't have to worry about it, wonder about it.
Akukho ungabaza kusobala ukuthi lento iyisono akumele ulokhu uyibuza ngayo uyiphendule.
But there are other sins that are much more subtle and not as clearly and obviously a sin.
Kodwa ke zikhona ezinye izono ezingaqhami ezingavele obala ukuthi ziyisono.
And to me this is what it appears like. What happened with this king?
Kimina ke lokho kuvela ngaleyo ndlela kulendaba ngendlela izinto ezenzeka ngayo maqondana nalenkosi.
I get the impression very subtly the sin of pride crept into this king's heart.
Kumina kuyavela ukuthi kwangathi kule nkosi isono sokuyiphakamisa sangena kancane lenkosi inganakile.
And maybe he got involved with King Necho because he was too big in his own eyes and he started getting involved in a place where he should not.
Mhlawumbe nje wayithola esebhekana nenkosi uNekho ngenxa yokuthi wayibone semkhulu emehlweni akhe waze wangena kulokho ayengafanele ukuba angene kuwo.
Yes, it might have appeared as doing God's will.
Yebo kwangavela kube sengazuthi lokho ayekwenza kwakuyintando kaNkulunkulu.
He's a godly king, King Josiah.
Ngoba yena wayeyinkosi emesabayo uNkulunkulu uJosiya.
His nation celebrated the Passover, and it was a wonderful time, and he served God all his life.
Isizwe esibusa yebo sawugubha umkhosi wePhasika kwaba isikhathi esihle bayikhonza inkosi ngokuphelele.
King Necho of Egypt was a heathen king. He was a godless king.
Inkosi le yaseGibhithe uNekho yona kwakuyinkosi engamazi uNkulunkulu.
So if he would go and conquer Necho, he will get big territory for God and God's kingdom, and he can even make the Egyptians believe the God that he serves.
Wayesecabanga uJosiya ukuthi uma ngase ayinqobe lenkosi uNekho useyokwandisa umkhawulo wakhe abe nomhlaba omkhulu aze anqobe nabantu baseGibhithe bakhonze inkosi uNkulunkulu wakhe.
You see, the sin was kind of hidden and covered up.
Lesi sono kwaba sengazuthi sifihlekile asivelile oba.
It appeared to be righteous and godly.
Kwavela sekwangazi ukuthi lokho ayekwenza kwakukulunga kwakunokumesaba uNkulunkulu.
But actually, it would have been an act of pride.
Kodwa ngeqinisweni kwakuzoba isenzo sokuyiphakamisa.
Paul writes to the Philippians.
Umpostoli Paul uyabhala ebhalela abaseFiliphi.
And he says to them, I pray that you will discern that which is relevant in a specific situation.
Uthi umpostoli Pauli, ngiyakhuleka ukuthi nibe nomoya wokuqonda nokwahlukanisa nenze izinto ngesikhathi esifanele ngendlela efanele.
And to be able to discern, we must be sober minded.
Ukuze sikwazi ukwahlukanisa, sikwazi ukuqonda kahle, kumele ingqondo zethu zisebenze ngendlela efanele.
To me it's as if this king was not sober minded.
Imina lenkosi yavela kwasengazuthi emqondweni wayo izinto zayingahambi kahle.
To be sober under all circumstances is to me one of the biggest challenges for any Christian.
Kimina ukuba nomqondo phelele kube sengazuthi kuyinselele ebhekana nawo wonke amaKristu.
Peter says, be sober, be vigilant. Your adversary the devil walks about like a roaring lion.
Uyasho uPetro ukuthi qaphela isitha sakho uSathane siyazulazula sibhonga njengebhubesi sifune singamgwinya.
Because dear friends, every situation you and I may get into,
ngoba mina nawe mhlobo noma isiphi isimo esingayithola sesingena kuso,
there are different perspectives on the situation. What is actually happening here? What is the right way to deal with the situation?
Kuneyindlela ezambile ezihlukene maqondana nalesi simo nangendlela ongakwazi ukuthi usebenze ngayo lesi simo.
There's the worldly way of dealing with the situation.
Kukhona indlela yezwe ongayisebenzisa ukuthi usebenze lesi simo.
There's the carnal way of dealing with the situation.
Bese kuba khona indlela yenyama yokusebenzisa imizwa yenyama ukuthi usebenze lesi simo.
Yes, you fight for what's right, but you're doing it in a carnal way.
Yebo impela ulwela kono kuhle kodwa inkinga ukuthi ukwenza ngenyama.
There is a spiritual way of dealing with the situation.
ikhona futhi indlela yokomoya yokuthi usebenze lesi sisi.
There's a way of dealing with the situation based on what you can see with your eyes.
Kukhona indlela yokuthi usebenze lesi simo ngokuholwa yilokho okubonayo ngamehlo akho.
There's a way of dealing with the situation with things that cannot be seen by human eyes, spiritual things, demonic forces, God's voice and what God think of it.
Kukhona futhi enye indlela ongasebenza ngayo lesi simo engabonwa ngamehlo njengoba lishizwe ukuthi kuyenzeka sibambane nemoya engabonakali ngamehlo.
And to be sober is to realize amongst all these factors what is the right way to judge the situation? Should I be offended? Should I not be offended? If I'm offended, how am I going to react? Should I speak? Should I keep quiet? All these different things.
Ukuba nomqondo ophelele maqondana nalesi simo yilapho okhetha khona ukuthi ngabe kumele ngiphendule ngalendlela, ngabe kumele ngingaphenduli ngithule, noma ngabe kufanele ngiphatheke kabi, lokho ozokhetha.
And sin comes to you hidden like it came to this king.
Bese isono siyangena kuwe sicashile singabonakali njengalokhu sangena kuyo lenkosi.
And you have a logical reason that what you're doing is the right thing, and it's the right thing you're doing, you must do it, and meanwhile, you are not sober, you're not reading the situation the way you should read it.
Bese ubona ukuthi lokho okwenzayo kunomqondo futhi kuyinto nje ephathekayo bese manje wenza izinto ngokungaqondi hayi ngendlela yokwenza izinto njengomuntu onomqondo
ophelele. In God's eyes, you are arrogant. You are proud.
Emehlweni kaNkuluNkulu ube umuntu onenkane, umuntu onempakamo.
And even though you think you're doing the right thing, in God's eyes, you are acting in your pride and you're doing the wrong thing like this king did.
Noma emehlweni akho ubona sengazuthi wenza izinto ngendlela efanele, kodwa emehlweni kaNkuluNkulu uvela njengomuntu onempakamo, umuntu ofana nayo lenkosi uJosiya.
Remember that, friends.
Bahlobo lokho sikukhumbule.
Temptation will not always come to you clearly as a temptation to sin.
Njalo bahlobo isilinga siqhamuki kuwena sibe sobala sigqame ebese kuyabonakala ukuthi nakho sengizowela esonweni.
It will come in a hidden way where it depends what's the state of your heart.
Kodwa kuyenzeka siqhamuke ngendlela ecashile bese sambula lokho okufihlakele enhlizweni yakho.
Are you humble and broken?
Ngabe wena uyayithoba yini umphefumulo wakho waphukile na?
If you're humble and broken, you'll read the situation in the right way.
Uma uyithobile unomphefumulo waphukile isimo sifunda ngendlela okuyiyo.
If there is some pride or as we've heard some stubbornness, you'll deal with the situation in another way.
Kodwa ke uma kunempakamo, uma kukhona inkani njengoba sifundile, leso simo uzosebenza ngendlela eyahlukile.
And if you don't deal with it in the right way,
uma ke lesi simo ungasebenzi ngendlela efanele,
you'll bring shame upon the gospel of Christ.
Uzoletha ihlazo, uzoletha amahloni evangelini lenkosi yethu uJesu Kristu.
Because you think more of yourself than what you are supposed to think of yourself.
Ngoba wena usicabangela wena wedwa, usicabanga ngendlela oyibona uyiyona enkulu kanti akunjalo.
And it can be a disastrous punishment that God gives to you.
Bese kuNkulunkulu eyakujezisa kube khona incithakalo enkulu empilweni yakho.
Disastrous like this where it ended up with the king being killed and he losing a war, the nation losing a war.
Kube khona incithakalo njengakuyo lenkosi yagcina isibulewe yahlulwa ngisho nasempini.
But it can be even more subtle.
Kodwa ke futhi kungenzeka kuvele ngendlela ecashile kakhulu.
God can just withdraw his hand from you and from your life and deadness comes into your life.
Lapho uNkulunkulu esusa khona isandla sakhe phezukwakho nobukhona bakhe kuwe bese nje uvela ubande ufe.
Doesn't matter how much you preach, how much you work for the Lord, there's a deadness in your ministry.
kungenandaba ukuthi ushumayela kangakanani noma ungakanani umsebenzi owenzela inkosi kodwa kuwo wonke umsebenzi owenzayo uwenzela inkosi kube khona ukufa.
Quietly the Lord has withdrawn from you.
Ngokuthula nje uNkulunkulu usezahlukanisile nawe.
And you go ahead in your pride.
Bese uqhubekela phambili nempakamo yakho.
Arrange things, do things, all kinds of things.
Bese uhlela izinto wenza izinto eziningi wenze nje izinto eziningi
and God stands back and you running way ahead without God
bese uNkulunkulu yasuka kuwa gudluke bese wena uyahamba ugijima ibanga uhambe engekho uNkulunkulu nawe
even if it was so subtle and so sly that you fall into a sin
Noma ngabe kuthiwa kwenzeke kancane kancane wakhohliseka wawela esonweni.
My God open your and my eyes to it where we've made a mistake and done wrong and may he give you the courage and the guts to go back and make that right.
Kwangathi uNkulunkulu angasiza sibone lapho sishayise khona saqhuzuka bese uNkulunkulu esipha amandla nesibindi sokuthi sikwazi ukukulungisa lokho konakele
Be sober be vigilant your adversary the devil walks around like a roaring lion
Siqaphele silinde ngoba isithasethe singusathane siyazulazula sibonga njengebhubesi sifune singamgwini
Even in everyday situations which isn't a big crisis
Ngisho kwizimo obhekana nazo imihla ngemihla mhlawumbe engezona izimo ezinkulu
Be sober be vigilant your adversary the devil walks around
Qaphela ubhekisise ngoba isithasa sakho usathane siyazulazula
And the adversary inside of you, the old heart that is deceitful above all things, can also deceive us.
Naleso sitha esingaphakathi kwethu, inhliziyo yethu endala engumkhohlisi, ingakwazi ukuthi nayo futhi isikhohlise.
Oh, what a precious word, what a precious example.
Kwaze kwawumbiko oyigugu lo esiwutholile.
And I can just say, God be merciful.
Engakusho nje kuphela ukuthi uNkulunkulu kwangathi angaba nomusa.
Help me to walk with you in humbleness, in humility and brokenness.
Angisize nawe akusize, asize sonke ukuba sambe ngokuyithoba, ngokuphuka kwenhliziyo, simthobele uNkulunkulu.
And being sober.
Sibe nomqondo phelele.
Let's pray.
Asithandazeni.
Heavenly Father, give us the grace to ask for your guidance in every step we take.
Baba wethu sezulwini siphe umusa ukuba sifune ukuqashwa nguwe siholwe nguwe kuzo zonke inqumo esithathayo
To follow you in everything we do
Ukuba Nkosi silandele wena kukho konke esikwenzayo
And to follow you in humility
Sikulandele Nkosi ngokuyithoba
In Jesus name we ask it
Egameni lika Jesu siyacela
Amen
Amen
Can I just add one more thing
Ngicela nje ukuthi ngijobelele ogodwa.
He mentioned about the man of God that got up from the one chair to the other, fell and then said he did not pray.
Lapho umntwana kaNkuluNkulu esabalula ngendoda kaNkuluNkulu yasukuma yawa ithi yohlala kwesinye isihlalo yayisithi kungenxa yokuthi ayikhulekanga.
It's not necessarily that the Lord didn't want him from one chair to another.
Hayi ngoba kuukuthi uNkulunkulu wayengamfuni aye kulese sini isihlalo.
No, God maybe wanted him but he did not pray and say Lord be with me help me as I move.
Yebo inkosi ngenze ukuthi yayimfuna ahlale kulese sini isihlalo kodwa inkinga ukuthi yena akazange akhuleke athi inkosi ngisize ungilekelele lapho ngisasukuma ngiyakwenyela.
If you hear people praying before they drive with a car
Mawuzo abantu bekhuleka ngaphambi kokuba bashayele imoto.
It's not because they've gone half bonkers and they're becoming silly.
Hayi ngoba mhlawumbe sekukhona ongahambi kahle ezingqondweni zabo noma nje basuke benza nje ihlaya.
It's not because they think they're doing the wrong thing to get into the car and drive.
Hayi ngoba becabanga ukuthi kuyinto engalungile ukungena emotweni bese umuntu eyashayela.
But it is also to have the Lord keep his hand on that car because thousands of people die in car wrecks regularly.
Kodake lento inokwenza nokuthi uNkulunkulu akwazi ukubeka isandla sakhe phezu kwaleyo moto eshayelayo ngoba inkulungwane zabantu ziyafa zilimale ezingozini zeimoto.
Thank you.
Siyabonga.